Honorable Miriam Matemba asabidde ababaka ba Parliament esala enkambwe ayagala bekuba emitima balimu okuyisa etteeka erya Sovereignty Bill nga liteeka ery'obwetengereze.
That's why we are